Jeremiah 40 verse 1. Izwi lafika kuJeremiah livela uJehova uNebuzaradani induna yabalindi esemvumele ukuba asuke eRama ngokumthatha eboshiwe ngamaketanga phakathi kwabo bonke abathunjwa baseJerusalema nakwaJuda ababeya kuthunjelwa eBhabhele. Verse 2. Induna yabalindi yamthatha uJeremiah athi kuye, uJehova uNkulunkulu wakho wakhuluma lokho kubi kule ndawo. Verse 3. Usekulethile uJehova wakwenza njengokukhuluma kwakhe ngokuba nonile kuJehova kanilalelanga izwi lakhe ngalokho lento inehlele. Verse 4. Bheka manje sengiyakukhulula namuhle emaketangeni asezandleni zakho. Uma kukuhle emehlweni akho kuya nami eBhabheli, woza ngiyakukubheka, kepha uma kukuba emehlweni akho ukuya nami eBhabheli kuyeke. Bheka izwe lonke elisebusweni bakho, lapho kukuhle nalapho kulungile emehlweni akho ukuya khona, yiya lapho. Verse 5. Engakabuyi yathi, buyela kuGedaliya indodana kaHakikamu kaShafani inkosi yaseBhabheli, emenze abe ngumbusi phezu kwemizi yakwaJuda, uhlale naye phakathi kwabantu. Noma lapho kulungile emehlweni akho kuya khona, yiya lapho. Induna yabalindi yayisimnika umphako nesipho, yamvumela ukuba ahambe. Verse 6. Wayesehamba uJeremiya waya kuGedaliya indodana ka-Ahikamu eMispa, wahlala naye phakathi kwabantu ababesele ezweni. Verse 7. Zonke izinduna zempi ezazisendle zona nabantu bazo sezizwile ukuthi inkosi yaseBhabheli imenzile uGedaliya indodana ka-Ahikamu umbusi ezweni, nokuthi inikele kuya besilisa nabesifazane nabantwana nabayizimpufana bezwe abangathunjelwanga eBhabheli. Verse 8. Zaya kuGedaliya eMispa u-Ishmayeli indodana kaNethaniya noJahanani noJonathan amadodana kaKareya noSeraya indodana kaTanihumeti namadodana kaEfayi waseNethofa noJahazaniya indodana yomahaka bona nabantu babo. Verse 9. UGedaliya indodana ka-Ahikamu kaShafani wafunga kubo nakubantu babo wathi, ningesabi ukukhonza amaKhaledi, hlalani ezweni ikhonze inkosi yaseBhabheli, kuyakuba kuhle kini. Verse 10. Bekani mina ngiyakuhlala eMispa ngiwakhonze lawo makhaledi ayakufika kuthina, kepha nina buthani wayini zithelo namafutha nikubeke ezitsheni zenu nihlale emizini yenu eniyithathileyo. Verse 11. Futhi lapho bonke abaJuda ababekwaMowabi naphakathi kwabantwana baka-Amoni naka-Idomi nababesemazweni wonke sebezwile ukuthi inkosi yaseBhabheli ishiyile insali kwaJuda nokuthi ibeke phezu kwabo uGedaliya indodana ka-Ahikamu kaShafani ukuba abe ngumbusi phezu kwabo. Verse 12. Bonke abaJuda babuya ezindaweni zonke ababegxoshele kuzo, bafika ezweni lakaJuda kuGedaliya eMispa, babutha kakhulu iwayini nezithelo. Verse 13. UJohanani indodana kaKareya nazo zonke izinduna zempi ezazisendle beza kuGedaliya eMispa. Verse 14. Bathi kuye, uyazini ukuthi ubahalisi inkosi yabantwana baka-Amoni uthume u-Ishmayeli indodana kaNethaniya ukuba akubulale na? Kepha uGedaliya indodana ka-Ahikamu akabakholwanga. Verse 15. UJohanani indodana kaKareya wakhuluma kuGedaliya eMispa ngasese wathi, mangihambe ngimbulale u-Ishmayeli indodana kaNethaniya kungaziwa muntu. Ubuya kubulalelani ukuze bonke abaJuda ababuthene kuwe bahlakazeke insali yakwaJuda ichithwe na? Verse 16. Kepha uGedaliya indodana ka-Ahikamu wathi kuJohanani indodana kaKareya, awuyukwenza lento ngokuba ukhuluma amanga ngo-Ishmayeli.